kukita fai bro. Esha maliza kama danga mabisho. Paka nguli so lazimo ujue sho. Chawe jana ndo swali like ujue so. Mechi mbovu tachafuzwa adi mtondogo. No no no. When you job got blow. Itie doni kishi zako zita flow. Muyu demo atari ndo atauni zina drop. Yeah yeah yeah. Bitadaona na jiona queen drama. Pini na ipisa usawe ya mana. Tega uchumi pisi ntajibana.
Kanza kujileta, kadata na profile, niko wallpaper. Text mbili tatu tunaflata na cheka. Set up appointment, tusomane later. Tuko date top class, story na kugonga glass. Kachomoka chaf, niende washroom. Ile chance dem, kanitilia vida wa flan kwenye glass. Kyo narudi nikambamba live, kakimbia fast. Next day, niko na machiz, tunateta. Nawonesha picha, wanabasto, anacheka. Mgini mili, chelewa, likuja na tractor. Watu ashamfu wa long time washaweka. Kama shumilator, Jezebel daughter. Kasha saw body count, kavuruga data. Takutia ngeita, utamwagia paper. Ukimona real life, utaeshi umfilter. What you say?
Mitandaoni anajiona queen drama. Spini na ipisa usawe ya mana. Kitega uchumi pisi mtajibana.
Utapotea.
Mitandaoni anajiona queen drama. Spini na ipisa usawe ya mana. Kitega uchumi pisi mtajibana.
Utapotea.
Kama shumi later, kama shumi later. She wanna drink my blood, shumi later. Kama shumi later, kama shumi later. Will them my fire make it later. Kama shumi later, kama shumi later. She wanna drink my blood, shumi later. Kama shumi later, shumi later. Will them my